sokota, sokota. Nakupakia mokongo, kinyama kidogodo. Sinaga mechi za ndondo, kila ndondo usongo. Sichururu chuku chuku, sindururu za kasuku. Natikisa nyavu, nime fall in love to you. By show I love you baby, nakuzimia. By show I love you baby. Gamba ugoko, bao, kwa shuti, bao, kwa kichwa, bao. Gamba ugoko, bao, kwa shuti, bao, kwa kichwa, bao. Nimesanuka maseke, wanafukuzia vicheche. Napiga goti na visha pete, umechanu wachanu mtende. Bolizo, bolizo, so. Natetema, bolingo ya solo. Natetema, natikisa nyavu. Nime fall in love to you. By show I love you baby, nakuzimia. By show I love you baby. Gamba ugoko, bao, kwa shuti, bao, kwa kichwa, bao. Gamba ugoko, bao, kwa shuti, bao, kwa kichwa, bao.